Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, Twitter na Instagram. Turi kuri VOA radio yacu naho waisha tu radio yacu voa.com n'urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Muri studio ya Karindwi, studio z'Ijwi rya Amerika ni Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Sanga mu kiganiro ku mugambi wa leta y'u Rwanda wo kwimura abaturage ahantu hafatwa nk'ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni ingingo tugarutseho ku nshuro ya kabiri kuko ubushize twaganiriye n'umwe mu bahagarariye impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu Clado, umwe mu miryango yavuze kuri ingingo cyane ikora ubuvugizi ivuga ko ibikorwa byo kwimura abaturage bitagomba gukorwa huti, ikemeza ko bikozwe ikitaraganya bibangamira uburenganzira bwabo. Iyi gahunda se mu by'ukuri iteye ite? Ubushakashatsi bwakozwe kuri iyi ngingo bugaragaza iki ku byerekeye imiturire no kwirinda ibiza? Ni utuhe duce dushobora kwibasirwa n'imyuzure? Nibyo tugarukaho muri iki kiganiro tubifashijwemo n'abatumirwa bacu. Uyu munsi twatumiye abayobozi babiri bo mu nzego z'igihugu ngo badufashe gusobanukirwa n'imiterere y'iyi gahunda, banasobanure cyangwa se banasubize bimwe mu bibazo mushobora kwibaza, dore ko ubushize mwabajije muri benshi. N'uyu munsi twizere yuko noneho ubwo dufite abashobora gusubiza ibibazo bitashobora gusubizwa ubushize muri buze kuhaba mu kababaza. Turi kumwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda, Bwana Samuel Dusengiyumva. Bwana Dusengiyumva, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kunyakira.
Ye mbashimire cyane ko mushoboye kuboneka n'ubwo tubasabye ku munota wa nyuma mukashobora kwigomwa ibindi mwakoraga kugira ngo mudufashe gusobanura kuri iyi ngingo.
Rakoze.
Turi kumwe kandi na Bwana Bizimana Hussein, impuguke mu byerekeye ubumenyi bwo kubungabunga amazi no kwirinda ibibazo bituruka ku myuzure mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga umutungo kamere w'amazi. Ndabona hariya ku buhanga bw'ibyuma bambwiye yuko atarimo kuboneka, buriya naboneka araza kudusanga aho tugeze, ariko ikiganiro cyo ntabwo gihagarara. Bwana Dusengiyumva, nagira ngo dutangire tubaza kuri iyi gahunda. Ubundi mu by'ukuri umuntu ayumva ni gahunda igamije kugirira neza abaturage no kubarinda ibibazo, kuki gahunda nk'iyi itavugwaho rumwe cyangwa se kugira ngo yumvikane ku baturage bose bikaba ari ikintu gisa nkaho kitumvikana mu buryo bwihuse?
Murakoze cyane. Ngira ngo wenda pahera ku biza byabaye mu gihugu cyacu ku itariki ya 23 Gicurasi mu gice cy'intara y'Amajyaruguru n'intara y'Uburengerazuba, aho ibiza byabaye muri ya joro byahitanye abaturage bagira ku 135 byangiza bikorwa remezo bitandukanye harimo imihanda 20 akamo cyo ku rwego rw'igihugu akaba imihanda irenze 36 yo ku rwego rw'uturere ibiraro byangiza inganda zikora amashanyarazi ibiza byangiza inganda zikora amazi ndetse zisenya amazu y'abaturage atari bake nagira ngo nibutse abadukurikiye ko ibyo biza mu by'ukuri byageje kuri ibyo byose ko ku itariki ya 14 Gicurasi kwa dufite imiryango 5,556 yari yaravuye mu byabo kubera ibyo biza byasenya amazu yabo andi yakangirika kubera ko abo baturage bari bahuye n'iyo mvura idasanzwe ibyo biza rero byatumye kuri ya tariki ya 14 twa dufite abaturage basaga 20 bari bacumbikiwe babonye icumbi mu masite yarashyizweho hirya no hino kugira ngo abashe kubona aho bakinga umusaya muri abaturage bari mu masite 93 hirya no hino mu turere twigize ntara y'Ijyaruguru n'intara y'Iburengerazuba ndetse akaba harimo n'abana batoya bari bavuye mu ishuri ariko baje kurisubiramo murumva rero ko ibyo biza ntabwo byari bisanzwe ndetse abahanga batubwira ko iyo mvura yaguye muri kiriya cyumweru ngaheruka kugwa mu myaka 26 ibi byose rero byatugaragarije ko mu by'ukuri mu miturire ndetse no mu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere hari ibintu bikwiye gukorwa kugira ngo ubuzima bw'abaturage burindwe nagira ngo nibutse nanone kandi ko kugira ngo nko muri imyaka 20 ishize n'ubwo bwa mbere twari tugize impfu z'abaturage nyinshi zishingiye ku biza kandi zibaye mu gihe cy'amasaha 28 gusa iyo habaye ibibazo nk'ibyo ngibyo rero abakwiye kugira ingamba zifatwa akaba ariyo mpamvu Leta y'u Rwanda inyujije mu bigo byayo bifite ubumenyi buhagije hakozwe isesengura kugira ngo harebwe ahantu mu by'ukuri hashyira ubuzima bwabo mu kaga ahantu hatuye abaturage ariko batari bakwiye kuhatura bityo hafatwe ingamba zatuma abaturage batongera guhura n'ibyo biza ku buryo ejo bundi mu gihe cy'imvura y'umuhindo cyangwa se no mu gihe cy'imvura yo mwitumba yo ritaha habari ingamba zafashwe kugira ngo ibyo biza bitongera guhitana ubuzima bw'abantu nanakwibutsa kandi ko mwaka wa 2020 wenda tugiye vuba ahangaha kuko ibiza byagiye biba no mu myaka yatambutse 2016 2018 2020 gusa na ntanze urugero gusa hari ahantu habaye ibiza byinshi ejo bundi haguye abantu basaga 20 ejo bundi muri 2023 hariya mu karere ka Nyabihu ntabwo wajya nibutse ko muri icyo gihe muri 2020 nanone ibiza byajya dutwa abaturage bagera kuri 25 mu karere ka Gakenke n'abaturage 29 mu karere ka Nyabihu aho ngaho hitwa muri Vunga ahangaha rero kuyishuro kubera ko hafashe ingamba zo guca imirwanyasuri ndetse no gushyiraho uburyo bwo gufata amazi iyi nshuro nta baturage bahitanywe n'isuri icyo gihe abaturage bari bahitanywe na icyo twita inkangu landslides ariko kubera ingamba zafashwe byatumye ubu ngubu abaturage bashitanywe n'ibiza ubu bahitanywe n'ibiza by'amazi mugezi wa Giciye wavuye mu nkombe zawo ukabasha kurengera amazu y'abaturage bigatuma hari ababura ubuzima ubu rero turavuga ngo iyo bigaragaye ko hari ibibazo byatuma abaturage ubuzima bwabo bujya mu kaga muri icyo bakihutirwa ni ukureba uburyo ingamba zifatwa kugira ngo abaturage badukomeza guhura n'ibibazo bituma ubuzima bwabo bwahatikira akaba ariyo mpamvu rero hafashwe icyemezo cy'uko aho bigaragara ko amazi yazamutse cyane kandi niyo migezi ikaba igihari aho ngaho abaturage bahimuka noneho tukakoresha ibindi bintu byafasha kugira ngo ubutaka bwabo bubahe umusaruro ariko bidashyize ubuzima bwabo mu kaga
niba mbyumva neza rero ni ingamba za vuba ahangaha nubwo ugira uti ibiza byaragaragaye mu 2020 ariko iki cyo kubimura cyo ni igitekerezo kije mu buryo bwihuta kubera ibyo mwabonye ejo bundi mu kwa gatanu
nanavuze ko imihindagurikire y'ikirere ngira ngo ni ikibazo twese tubona iyo urebye nk'imvura igwa muri iyi minsi ubona ari imvura itari isanzwe igwa ibyo rero burya ibihe bihindutse ubuyobozi icyo buberaho ni ukujya gufata ingamba zikwiye ibyo kwimura abaturage byo bava ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga ntabwo ari gahunda nshya ni gahunda isanzwe ariko nko muri iyo migezi nakubwiraga by'ukuri ukuntu yagiye izamuka ndetse n'ibintu byagiye bifatwa byagaragaje ko ubutaka buhari budakwiye guturwaho bakoreshwa ikindi kintu kandi ibyo ni ibintu abaturage bari bagiye bakangurirwa kuva mu minsi yatambutse ariko twavuga ko byanahuriranye n'iyo mihindagurikire y'ikirere ndetse n'uburyo amazi yazamutse cyane bikaba bigaragara ko kuhatura bitagishoboka ahubwo icyakorwa ari uko twashaka ubundi buryo batuzwa
wenda mu kanya turaza kujya ku byerekeye impungenge zabo cyangwa se ibyo bagaragaza nk'ibibazo bibabangamiye muri iyo gahunda ariko mu by'ukuri reka duse nabinjira muri iyo gahunda ubundi iteyite murateganya ko bikorwa bite kugira ngo bavangwa aho bari batuye bazajya he bazahabwa iki mu gihe kingana iki sankutanga ishusho muri rusange yuko bimeze
Icyambere twajya ngo tubiye abadukurikiye uko abaturage bahavanywe n'ibiza ntabwo bagiye kwimuka ubu ngubu ahubwo barahavuye kuko ngiyango ivurirwa kiriya gihe babashije kubona amashusho y'ukuntu byari bimeze amazi yarengeye ibintu byabo ndetse niyo mpamvu bagiye bashakiwe ahantu bakirwa umusaya mu maseteregere naho bafite imitungo yabo
ni ukuvuga ko abatarasenyewe n'ibiza rero bo ntabwo mubakoraho bo nta kibazo
hari ahantu hagaragara hamenyeshejwe abaturage ko bashyiriza ubwabo mu kaga aho ngaho urebye abo baturage barabimenyeshejwe kandi ibiza byarahabaye barabibona nicyo navugaga ko ahubwo umuntu agiye kuvuga ko bagiye kwimurwa ubu ngubu kwaba atari ukuri kuzuye kuko n'ubundi igihe ibiza byazaga abaturage bari bashakiye icumbi ahantu hatari aho ngaho hanyuma noneho igihe ibiza byarimaze imvura yarimaze kugabanuka n'izuba ritangiye kuva abo baturage bafite amacumbi yabo aho ngaho bafashijwe uburyo bwo gukodesha kugira ngo dufatanye kureba uburyo twabashakiye amacumbi arambye ariko kugira ngo batasubire bari bafashijwe kubona ubukode aho navugaga cyane cyane nko mu karere ka Nyabihu n'akarere ka Rubavu hariya mu kigogo cy'umugezi wa Sebeya no mu kigogo cy'umugezi wa Giciye abaturage bashakiye ubukode kugira ngo badasubire hamwe ashyiruza ubwabo mu kaga bityo dufatanye kugira ngo turebe uburyo twabashakiye amacumbi mu buryo burambye byagaragaye ko harimo ibyiciro rero bitandukanye harimo abaturage mu by'ukuri bari bafite amacumbi hariya muri hafi y'imigezi ariko ayo macumbi akaba yonyine bari bafite ndetse bakaba batanishoboye abo baturage leta ifite umugambi wo kubafasha kubona icumbi hari n'abandi baturage ariko bakodeshaga bari batuye bafite icumbi ariko bakodesha abo mu bukode bahawe bwari kugira ngo bagende bitegure bahawe ubukode bw'amezi atatu kugira ngo bitegure nyuma y'amezi atatu bazamaze gusubira mu buzima busanzwe bongere bakodesha ahantu hadashyiruza bwabo mu kaga hari n'abandi baturage twabonye bari bafite akaba ari ifite inzu wenda iri hafi ya Sebeya ariko afite n'indi nzu yari irimo nk'umupangayi cyangwa se indi nzu yari yaratije undi muntu abo nabo twari twaganiriye nabo tubasaba ko bajya muri ayo mazu yabo ariko ntibasubire hariya hafi y'iriya migezi twabonaga ishyiruza bwabo mu kaga so gahunda ihari rero ni iyo ngiyo ni ugufatanya nabo kugira ngo amacumbi aboneke ariko ahantu hadashyiruza bwabo mu kaga bitewe n'icyiciro buri muntu wese arimo ufite ubushobozi akaba yajya mu icumbi rye utabufite nawe akaba yafasha kubona icumbi nk'uko dusanzwe tubikora muri gahunda zo gutuza abaturage
imbonerahamwe y'ingengabihe muteganya kuvuga muti iki ni ikibazo twumva ko kizaba cyarangiriye rimwe na rizima murabona ari ibihe ari ikintu kizatwara igihe kirekire gute mugereranije
ubu ngubu turimo turafatanya n'abari gusana ngira ngo hirya no hino mu turere nko mu karere mu turere twa turere two mu majyaruguru mu burengerazuba za Rubavu Nyabihu Karongi Rutsiro Ngororero hari ibikorwa byo gusana amazu yandi navugaga y'abaturage yangiritse ariko atarara ahantu hashyiruza bwa mu kaga igikorwa turashaka kukirangiza bitarenze impera z'uku kwezi kwa gatandatu kwa Kamena hanyuma tugatangira ibikorwa byo kubaka amazu twubaka bundi bushya twubaka ku masite mashya nabyo twifuza ko cyarangira mu gihe kitarenze ukwezi kwa cumi
reka noneho tugaruke ku mpungenge z'abaturage bavuga bati namwe mwavuze muti abahanga bavuze yuko ibintu nk'ibiheruka kuba mu myaka 76 ariko batubwira ko mu by'ukuri iminsi iri imbere ishobora kuba mibi ariko abaturage baravuga bati ibintu birihuse baradufatiranye tugiye nta kintu dutwaye tuvuye ahantu hacu nibaduha umwanya wo kwisuganya impungenge z'abaturage murazumva
buriya kuva kuri gakondo yawe biragora kugira ngo umuntu aze ahantu afite amateka yakuriye ndavuga mu nzu biba bigoye ariko nanone nta mpungenge zaruta ibijyanye n'ubuzima kugira ngo iyo ibintu bijemo kuba ubuzima bwahura n'ibibazo kugira ngo ikihutirwa cyane bari ukugira ngo abantu barengere ubuzima nacyo rero tugerageza gukora kandi ibyo leta yagiye ikora mu myaka yatambutse bigaragara ko bikora nababwiye urugero gusa rwo muri turiya turere tubiri Gakenke na Nyabihu aho mu mwaka 2020 hari abaturage bishwe n'inkangu ariko uyu mwaka nta musore bishwe n'inkangu bigaragara ko iyo abantu bafashe ingamba bagafatanya tukazamura ubukangurambaga birakunda bigatuma ubuzima bw'abaturage butajya mu kaga twumva rero twakomeza kubiganiraho tunabashimira nk'uyu mwanya mba mwaduhaye kugira ngo dukomeze kubisobanura kugira ngo abantu babyumve dufatanye kuko yaba ari ikibazo umuntu akubwiye ati genda gusa ariko leta yiteguye gufatanya n'abaturage kugira ngo uvuye ahantu yaratuye niba adafite ubushobozi yafashwe kubona icumbi ariko bidavaye ko ejo bundi mu muhindo tuzongera kubona imfuha ziriya cyangwa se no mu itumba akagira abaturage bongera kwitaba Imana bazize amazi kandi twaramaze kubona ko bishoboka ko abantu babyirinda.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri sanga turi ku mugambi wa Leta y'u Rwanda wo kwimura abaturage ahantu hafatwa nk'ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Umutumirwa wacu ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bwana Samuel Dusengi. Yumva ku murongo wa telefone twakire umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika Freeman Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego yego murakoze cyane Ijwi ry'Amerika, nanjye mbanje kubashimira cyane ashimira n'uwo mutumirwa mwabashije kudutumirira kugira ngo abashe kudusobanurira ku bijyanye no kwimura abaturage. Ubwo noneho nkaba nagira ngo mbe na mubaza kandi noneho nashimira icyo gikorwa kuko hari aho ubona hamwe na hamwe cyagiye gitanga umusaruro ugasanga ahantu hagiye hakagera nyuma hakuzura kandi haratuye abaturage barabimuye ukabona yuko hari icyo leta yakoze gifatika. Ariko nkongera nkaba nababwira cyangwa se nkatanga nk'igitekerezo mvuga ni mu bijyanye n'imyimurire bazajya bareba neza bakaba bagakora inyigo zifatika ku buryo ki aho bagiye kwimura abaturage baba nta kuntu hari uwo babangamiye kandi bakaba bakora n'inyigo ijyanye no kubimura bakaba babaha insimbura y'aho bari batuye ifatika kugira ngo babashe kujya mu bundi buzima nk'uko bari bahozemo atari ukuvuga ngo babahindurire ubuzima. Ubundi nanone mu kwimura icy'ingenzi bakareba ahantu hafatika kuko bagakora inyigo zifatika atari ukuvuga ngo ahantu ni mu bishanga, hari uburyo ahantu hashobora kuba ari mu gishanga ariko atari igishanga kikabije cyane bakaba bakoroshya bakaba bashyira nk'imiferege cyangwa se bakahubakira ibintu bitangira amazi cyangwa se imiyobora amazi kugira ngo ayo mazi ataba yajya mu baturage ariko tutahise twihutira kubimura, ariko bikagaragara ko hari aho bimurwa koko bifite agaciro kandi binafatika. Murakoze murakara mu Ijwi ry'Amerika mwavuganaga na Freeman.
Urakoze Freeman. Bwana Dusengi, yumva icyo gitekerezo cya Freeman uracyumva ute?
Ndumva ari igitekerezo cyiza, arabanza agira ati haraho bigaragara ko byatanze umusaruro bose turemeranya. Ikindi kujyanye n'inyigo nagira ngo wenda mbabwire ko inyigo yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere w'amazi Rwanda Water Board ndetse n'igihugu cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'isanzure Rwanda Space Agency. Ubu bushakashatsi bwo twahereyeho tugena umubare w'ingo zikwiye kuva hariya muri kiriya kigogo kiriya migezi navugaga, tukazakomeza no gukoresha ubushakashatsi n'ubundi kugira ngo tumenye ese nk'uko yabivugaga ahantu hari iki kibazo wenda cyari imigezi hafi y'imigezi n'inzuzi niki cyahakorerwa kugira ngo iyo migezi itaba yateza abaturage ibibazo haba ku miturire ariko no ku mirima yabo bakora n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi. Ariko icyo navuga ni uko twemeranya ko rwose ubushakashatsi bwo twashingiyeho kugira ngo hagenwe umubare w'ingo zigomba kwimuka bitewe n'ikigero cy'amazi bitewe n'icyo ubushakashatsi bwari bwagaragaje, tukaba twemeranya rwose ko gukoresha ubushakashatsi byadufasha. Ariko ikindi nemeranyaho nawe ni uko no ku baturage kushingira ku makuru ahari atangwa n'inzego kugira ngo mu buryo dukora gahunda z'ibikorwa yabugiye kubaka yabugiye gukora ibikorwa by'ishoramari akaba yakurikiza inama zigirwa abantu bitewe n'uko ikirere kiba kigaragara ndetse n'inzego zo zabigaragaje nabi byadufasha kwirinda ko hajya hagirwa abagira abantu bimurwa muri ubu buryo.
Naho se ibyo yavugaga byo kuba leta nayo yagira icyo ishoramo ku buryo wenda ishobora nko gushyiraho ingomero zifatika ku buryo burambye zatuma aho ngaho hafatwa nk'ahashobora kuzana kaga hagabanuka cyangwa se zikongera ubutaka buturwa, cyo murakivugaho iki?
Nabyo nibyo byaranakozwe kuri ya mugezi wa Sebeya, hari ishoramari rinini cyane ryakozwe na kiriya kigo nahoze mvuga kitwa Rwanda Water Board, bakora ingomero z'amazi kugira ngo amazi namanuka aze kugenda agabanya umuvuduko, ariko no guhera haturuka haba misozi miremire yo mu karere ka Ngororero ariko no mu Birunga hari umushinga munini uri gushyirwa mu bikorwa ntabwo urarangira, unfortunately ntabwo urarangira, ariko nurangira uzagera ku ntego nk'izo Freeman yavugaga. Ariko sinari yagusa kuko hari indi mishinga iri gukorwa no kuri giciye no ku yindi migezi n'inzuzi zo mu Rwanda kugira ngo koko birusheho kugenda iyo mishinga y'abanyubukana bw'amazi hashingiye ku buryo ikirere kigenda gihinduka rwose turemeranya kandi ibihugu birakorwa biranagenda neza.
Ijwi rya Amerika twakire na Cyril Ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Ikibazo nagira ngo mbaze umutumirwa, mbere na mbere ndabanza nshimire guverinoma y'u Rwanda, leta y'u Rwanda ubona ko ari leta yitaye ku baturage cyane, kurenza uko abaturage ubwabo tubibona. Ariko kandi nanone ikibazo nagira ngo mbaze umutumirwa ahantu kugira ngo abone yuko ahantu hashobora kuba hateza ibyo bibazo by'umwuzure bahitima bagendeye kuki. Ikindi iyo urebye nka ziriya ntara mu burengerazuba kw'imiturire yaho ukuntu haba hameze, usanga nk'inzu ziba zigiye zirimo ku misozi, ugasanga inzu basa nkaho bacukuye imisozi, inzu iri hagati mu misozi hejuru ikiteye nk'umukindo, kandi ubu butaka ni ubutaka babworoshye babuhingaho, ari ubutaka inzu ijya ukabona igitebo cyangwa se umukingo wagize ugasanga umukingo wiyose wiyoshye ko hejuru ko ari agace hafi ya kose, ubona yuko ari agace kamwe katagize ubutaka bwabo babworoshye. Ikindi hari abantu bimurwa bagatuzwa ahandi heza, ariko kandi nanone ugasanga wenda n'ingurane bahawe n'amafaranga bahawe kuba ngo wenda baje gukodesha, amafaranga bahawe ni make cyane ugereranyije n'ubuzima buriho hano hanze. Bwa none ugasanga amafaranga ahawe kuyakodesha na nk'amezi abiri mu nzu, ugasanga inzu ashobora kuba yakenera wenda nk'umuryango, umugore n'abana, umugore n'umugabo n'abana nka batatu, ugasanga inzu bashobora kuba bakenera, bashobora kuba baturamo bisanzuye, ugasanga ayo mafaranga bahawe ntiyabakodeshereza n'ukwezi kumwe. Leta wenda ako kantu igisa nayo ikarebaho kugira ngo wenda n'abaturage bagire ukuntu bakira no kuganiriza nabyo biba bikeneye, kuko iyo bakubwiye ngo iyi mukangure n'ibi ntabwo uhita ubyumva neza, cyane ko akenshi dukunda kumva ariko ingaruka zasigezeho. Abisaba kuba leta yaganiriza abaturage ikabereka ibyiza ibibateganyiriza, hanyuma ikareba no kuri iyo ngurane ishobora kuba yabaha n'ikintu ishobora kuba yabafashisha kugira ngo babe bagira uburyo biyakira muri ubwo buzima baba bahinduye, kuko iyo utuye ahantu ukahimuka gutyo utunguwe na bwo ubwabyo bisa nkaho bishobora kuba byagutera ikibazo mu buzima, mu bwonko ukumva cyangwa kuba wagira n'agahinda gakabije, ukumva yuko udakunzwe nyamara uwabigukoreye yabikoranye urukundo.
Urakoze cyane Cyril, aho ngaho ikayonza mukomere. Ubaye nk'ukomatanya ibitekerezo binyuranye mu mwanya muto, ariko ndatekereza ko umutumirwa wacu abayobozi baba bafite uburyo bwo kumva ibibazo, ndatekereza ko yabyumvise byose ku buryo ashobora kugira icyo abivugaho ingingo ku yindi.
Yego, murakoze.
Yes.
Bwana dusenge yumva.
Yes, murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire Cyril ku bitekerezo atanze. Ndemeranya nawe rwose ko ubuyobozi mu gihugu cy'u Rwanda bukunda abaturage, kandi n'ibikorwa byose biba biri mu nyungu zabo. Yageze ati se ubundi amanegeka abantu bayagenda bashingiye kuki? Ndagira ngo wenda mvuge mbwira abatwumva yuko mu Rwanda urebye mu myaka itambutse kugira ibiza bishingiye wenda nko ku bintu bitatu. Icya mbere tujya tubona ibiza bitana abaturage bishingira cyane kuri ku myuzure, amazi cyane cyane avuye mu nzuzi n'imigezi akuzura akarenga inkombe z'imigezi akajya aho abaturage batuye, cyangwa se agahura akagisanga aho abaturage bari akaba yaba yahitana ubuzima bwabo. Ibiza bya kabiri tujya tubona ni ibiza bishingiye ku nkangu. Inkangu zikaba zikunda guterwa n'uko imvura iba yaguye cyane ku butaka, noneho bukoroha, noneho ubwo butaka bufite igipande gitoya cyane kiri hejuru y'urutare bukaza kugeraho bukarekona bugahinduka isuri bukamanuka bukarengera amazu y'abaturage. Ibiza bya gatatu tujya tubona nko mu ntara y'Iburasirazuba n'ibiza bituruka ku izuba, ibyo bita amapfa mu Kinyarwanda. Ibyo ngibyo nibyo biza tubona nka bitatu mu by'ukuri tubona hano mu Rwanda. Akagira ati rero buriya bigenda gute kugira ngo abantu bagende amanegeka? Mu by'ukuri iyo urebye ko hari aravugaga mu majyaruguru no mu ntara y'Iburengerazuba, amanegeka ashingira cyane cyane kubijyanye na uburyo wegereye ahantu hari icyo kibazo ariko nko kubijyanye n'inkangu abantu bareba icyo bituma uhaname cyangwa se slow ibyo nabyo ntabwo yabihagije ahubwo ubwo buhaname nabwo burebwa hashingiwe ku bindi bintu byabaye aho hantu bituma ubutaka bugira cyo bita vulnerability cyangwa se kuba ubudahangarwa bwabo bwagabanutse cyane n'ubutaka bwagabanutse ku buryo igihe hagwa imvura runaka ubwo butaka burekura aho bwari bufashe bukaba bwagenda bukagenda burengera amazu ibyo rero ni ubushakashatsi mu Rwanda hari ubushobozi bwo kubasha kugena ibyo byose navugaga ku buryo amakuru aba hari aba yafasha inzego z'ubuyobozi kugaragaza ko ahantu hashobora kuba haba ikibazo mu gihe runaka hanyuma ikibashima nuko igihugu cyagiye cyubaka ubushobozi bwo kuba twagenda imvura ikitwa kugira ngo bashobore kuvuga bati muri iki gihe cy'imvura imvura ingana gutya iyo mvura niramuka iguye bizafasha ku buryo niramuka iguye ishobora guteza bino bibazo ibyo bikaba byatuma rero abantu bavuga ngo ahantu kimwe gice abaturage batuyemo gishobora kuba kiri gushyira ubuzima bwabo mu kaga ku bijyanye n'imigezi naho hashyizweho ahubatswe ubushobozi buhagije bwo kumenya uburyo imigezi igenda izamuka ndetse cyane cyane n'amazi aturuka nk'ariya mu birunga nayo hari umushinga uhari wa minisiteri y'ibidukikije wo kugira ngo tujye twubaka ubushobozi bwo kugenda abantu bayakumira ku buryo igihe cyose yamanuka atarengera ingo z'abaturage ibyo rero iyo bimaze kuboneka ayo makuru amaze kuboneka nibwo abantu bagenda bavuga bati se nanone ko bidashoboka ko kuko nk'uko yarabivuze urebye mu ntara y'amajyaruguru n'iburengerazuba ahantu henshi ubuhaname buhari bushobora n'imyubakire ubusanga abaturage bafitiye ubushobozi bishobora kuba byatuma amanegeka avuka ibyo rero nibyo inzego zigenda ziganira n'abaturage tunubaka ubushobozi bw'abaturage mu kumenya imyubakire ikwiye ku buryo dushobora kugira igihe tuvuga tutahantu dukurikije uko amazi azamuka hariya twavugaga muri iriya hariya muri Vunga bakavuga bati ahantu uko bimeze ntabwo hagishoboye guturwa hagafata ingamba nk'izi ngizi yabajije ikibazo kijyanye no kwimura uburyo bikorwa ndemeranya nawe ko ari ubufatanye mu by'ukuri ibintu byose bituma hari impinduka zibaho mu mibereho y'abaturage bisaba ubufatanye iyo ubufatanye butajemo ntabwo bigenda neza akaba ariyo mpamvu twashimye ibitekerezo bye gusa icyo twasobanura ni uko hari uburyo bwo kwimura hari ibyo bita kwimura umuntu mu nyungu rusange kugira ngo aze ku butaka kuko ubundi uburenganzira bw'umuntu abugira ku butaka noneho n'ibiburi hejuru ariko noneho hari n'ibintu byitwa mu cyongereza byita evacuation ni ukwenda mu kinyarwanda tutabona irindi jambo ariko hari expropriation akaba na evacuation expropriation ni ukuvuga ngo uyu muntu umuvanye ku butaka aratuyeho ugiye kubukoresha ikindi kintu gifite inyungu rusange
evacuation ni ukumuhungisha ni nko kumuhungisha rwose
ni ukumuvana ahantu yaratuye ariko mu mpamvu z'umutekano we ariko akagumana uburenganzira kuri bwa butaka icyemezo cy'ubutaka arakigumana ashobora no kubukoresha ikindi kitari ukuhatura kugira ngo ataza ubuzima bwe butajya mu kaga ariko ubutaka arabugumana kugira ngo twajya ngo dusobanure muri iki gikorwa turimo turi mu gikorwa cyo kugira ngo dushafatanye n'abaturage kubona amacumbi yandi ariko ubutaka bwabo hariya twavugaga bazabugumana babukoreshe icyo cyabugenewe kandi kigashyira ubuzima bwabo mu kaga ku byo yavugaga bindi rero byo gufatanya nabo ku buryo niba avuye ahantu ubuzima bwe bugahungabana ibyo ni inzego z'ubuyobozi zishinzwe cyane cyane inzego z'ibanze no muri gahunda zitandukanye zo gufasha abaturage bafite amikoro make kugira ngo ibi bikorwa birimo byo kugira ngo tuzafatanye nabo ndetse uyu muturi wa turere hari abatangiye gufashwa bahawe ibikoresho by'ibanze ndetse n'ubundi no kureba uburyo twabafasha bafite imirimo bakoraga wenda ibikorwa by'ubucuruzi buciriritse cyangwa se abakoraga imyuga bari bafite nk'abadozi abakoraga ububoshyi kugira ngo bongere babone ibikoresho by'ibanze bongere basubire mu buzima busanzwe ako ni akazi dukora buri munsi kandi no muri turiya turere turimo turabitegura ku buryo muri iki gihe cya vuba bazaba twabagezeho twabibagejeho
reka nsabe mazari ihangane gatoya kubera ko ari ku murongo wa telefone ariko ndamugarukaho mu kanya mbanze mbaze iki kibazo wari ugize uti bagumana uburenganzira ku butaka bwabo bishatse kuvuga ko niba nari ntuye ahantu hafatwa nka aho hari akaga nshobora guhura nako nkahavanwa wenda nari mpafite inzu nyuma nkaza gusanga nshobora kuhahinga imyaka nshobora gusubirayo nkahinga imyaka nta kibazo ibyangombwa by'ubutaka ndabigumana ntaho bujya
niko bimeze rwose muri turiya duce twavuze ubutaka nubwo abaturage barabugumana bazabukoresha ibikorwa nk'ibyo ngibyo mwarimu buze by'ubuhinzi n'ibindi bijyanye n'aho hantu ariko bitarimo imiturire
Dadi juu ya Amerika hujiri Washington DC. Reka tukwachire na Mozart, ndabona rindi zina jaya ndi tsengu ni Gatolika Mozart, sinzi ni bariko alizi na changwa rakabjini Roikaze, mchiga nilo mwuri sangano kujiri Amerika.
Ni mrakoze chale.
Ye uherede yehe, ikibazo changu jitecherezo.
Yewe mere, mjiri zina jaya kabjini rioni na amazone kuri Facebook, hariku mwuzi mwusandike nipu kwa niyonguru Maurice.
E, komera niyonguru we.
Ego ndi mwajaruguru mu karere ka Gicumbi.
Aho naho nibwira yuko harimo hantu hashobora kuba hahanamye.
Harahanamye ariko urebye haba hahanamye imisozi y'ibihanamye biteye amashyamba. Kuko urebye ubundi igihugu cyacu biterwa n'ubutaka. Harahantu bigera imvura igera ugasanga ubutaka bwaho wenda buroroshye cyane, bikaba ngombwa ko ibiza bihagera cyane nk'inyanko bwo mu burengerazuba bakunda kuba inyanko cyane, ariko mu majyaruguru no mu burere nka Gakenye na za Rurinda akunda kuba ubutaka bworoshye, ariko ugarutse hino za Gicumbi ho usanga habura ubutaka bukomeye.
Nuko rero ikibazo cyawe ku mutumirwa.
Ikibazo cyanjye nabo baturage ubwo butaka bwabo bahingagaho aho mu burengerazuba hibiza byageze nyine abari bafite ubutaka za ngombwa ko bikaba bigiye kuba ngombwa ko batazongera kuhatura bagiye kubimurira ahandi hantu adashyira ubuzima bwabo mu kaga. None ubwo nibajya kure yaho wenda nko mu burometero n'icumi ko muri iki gihe guhinga ubutaka kugira ngo buguhe umusaruro busaba kuba ubwegeye, ubwo bazahinga imyaka gute kandi bazaba bagiye kure yaho?
Arakumva.
Bazahinga imyaka isanzwe cyangwa wenda n'ibiti n'amashyamba bazahinga, kuko n'ubundi hagabwe ari mu manegeka inyango zikunda kuhajyana n'amasuri.
Bwana Dusengi yumva watungute ubutaka buri mu birometero n'ibirometero kure yaho bagushyize, wabubyaza ute umusaruro?
Oya, ntabwo ariko bimeze. Twagira ngo tubamire ko muri gahunda mu gutoranya ahantu hasanzwe hateganyijwe imidugudu hazatuzwa abandi baturage bahuye n'ibiza, icyo kintu kitaweho cyane ku buryo twarebye ahashyirwa site hatarengeje ibirometero bitanu by'aho umuturage afite isambu, ku buryo bizamworohera ko yakomeza kuyikoresha, kuko n'ubundi urebye mu karere k'imisozi miremire usanga abaturage aho batuye n'abandi baturage bari aho ngaho, ahaba hagenewe site z'imidugudu haba ari nko ku mpinga z'imisozi, ubundi ubutaka bakoresha mu buhinzi nabwo burahagana hepfo. No muri iyi gahunda rero niko byateganyijwe ku buryo ahantu umuturage atuye atakora ibirometero birenze bitanu, ubundi ni kuva kuri bine gusubiza hasi, ku buryo umuturage akomeza gukora ibikorwa by'ubuhinzi. Kandi twakongera tukavuga ko ubutaka bazabugumana bakaba babuhinga, tukaba twanabakangurira kugerageza guhuza ubutaka, kuko byagaragaye ko abaturage bahuje ubutaka umusaruro uriyongera, ariko no kubaha ubufasha bwa tekinike cyangwa se n'ibindi bikorwa kubegereza uburyo bwo kugera ku isoko nabyo biroroha. Ubwo twatangira amako bazabukoresha mu buhinzi nabo bajyariza no kwitabira iyo gahunda, kuko nayo irahari kandi igira umusaruro.
Twakire bwana Twagira Yezu Marcel, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane kandi n'umutumirwa ndamusuhuje. Ndashaka kubaza ikibazo kijyanye ku bijyanye n'ibiza. Uyu munsi mu bigaragara ko n'ahatari hitezwe ibiza ushobora kujya kubona ukabona havutse ibiza bitewe n'imiterere, ihindagurika ry'ikirere, ibiza bidaturutse ku mvura nka kuriya twabonye byabaye mu burengerazuba no mu majyaruguru mu minsi ishize, mu myaka itandatu ishize cyangwa itanu niba nibuka neza. Ku muhanda wa Musanze Rubavu hari ahantu urenze gato ku murenge wa Busogo hadutse ibiza mu buryo butunguranye hatari mu manegeka, abantu barasenyerwa bo mwako gace. Mbere y'uko ugera mu byanga bwo gace nibo umutumirwa haze ndizera yaba yahamenye icyo biza mu buryo butunguranye. None nkamubaza nti ko mu bigaragara aho buri wese atuye isaha ku isaha yakwisanga ari mu biza ari mu manegeka, nka leta niki ikora ku buryo mu ngengo y'imari muteganya, sinzi niba mu turere hari amafaranga y'ingoboka yongera ku ngengo y'imari ashyirwa mu turere yagenewe ibiza ku buryo bw'umwihariko, ku buryo igihe hari ahantu hakomotse ibiza mu buryo butunguranye nk'uko ngo kwa hatari hitezwe ibiza atari mu manegeka ariko bikaza kwikangura ibiza bivutse ku buryo akarere gashobora guhita kabona ubutabazi bwihuse katabanje gutegereza midimari katabanje gutegereza inzego nkuru z'igihugu ariko ku buryo n'akarere kajya kagira uburyo gahita kabagoboka mu buryo bwihuse. Ikindi kibazo cya kabiri mu kwimura abantu haba hano mu mujyi wa Kigali haba hirya no hino mu ntara mu rwego rwo kugira ngo tubatuze hamwe. Ejo numvise ministri w'idukikije Jean Dr Jean d'Arc avuga ko bari muri politiki yuko abantu bakwitoza gutura ku butaka buto kugira ngo ubuhingwa bube bunini, ariko mu kwimura abantu usanga hari ubwo abantu babimura bakabajyana mu mazu yandi yubatswe na leta matoya, kandi muri iyi minsi dufite gahunda yuko twagira umuryango mwiza kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere. Nuko asanga muri amazu matoya abavuyemo bari mu mazu manini bagezeyo hari bitagenda neza birumvikana niba bari mu nzu y'ibyumba bitatu bine bitanu na saro bakaguha inzu y'ibyumba bibiri kandi bwa butaka wasize muri za banyahe mwiza twagiye tubona hakurya ngaha ntuzasura wenda kubukoresha bitewe nuko buri mu gishanga kuko ibishanga byose tujye kurivuga ko ari bya leta. Abantu nk'abo ngabo bo mu kwimura abantu mu bahamazu cyangwa mu bagenzi zo guturamo mushingiye ku muryango wari bafite cyangwa n'ukutabara ubuzima bwabo nicyo kingenzi kihutirwa kurusha ibindi. Murakoze.
Urakoze twagira Yezu yakumvise reka agusubize.
Murakoze ngira ngo agacara avuze hariya urenze mu byanga bo ugiye kugera mu karere ka Nyabihu uva mu karere ka Musanze hariya niho nahoze mvuga kare hari ikibazo cy'amazi aturuka mu Birunga ngira ngo nk'uko mubizi cyangwa se abantu bashobora kuba bizi cyane cyane abatuye muri biriya bice hari ukuntu imvura ibigwa mu Birunga noneho igihe kikaba cyagera imaze nk'igihe igwa amazi akaba menshi akaba yamanuka rimwe na rimwe akaza afite umuvuduko muremure na menshi akaba yasendera akarenga inkombe z'imigezi yaho buriya ahoramo imigezi abajya bahagenda barabizi. Ariko niho navugaga hari umushinga wa Minisiteri y'Ibidukikije wo kugira ngo twubake ubushobozi bwo gucunga amazi aturuka mu Birunga hataba yasengera abaturage ariko n'ibindi bikorwa remezo nk'imihanda n'amazu ya leta. Uwo mushinga rero urimo uragenda neza kandi icyo namubwira ni uko ubungubu mu gihe nko mu ntangiriro z'umwaka utaha ubushobozi bwose buzaba bwubatswe ku buryo icya mbere ayo mazi amanuka aba afite uburyo acungwa ku buryo yamanuka abantu bazi neza ahantu ari bugere n'uburyo icyo ari bukore, ariko icya kabiri n'uburyo hatangwa integuza ku baturage baturiye hafi aho ngaho bityo bakababimenya mbere niba koko yanabaye menshi kuko biragaragara ko ibihe bigenda bihinduka abantu bakaba batagira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Umushinga rero hari kandi urimo uragenda neza twizeye ko uzakemura icyo kibazo. Ikindi yavuze ni ikibazo kijyanye na n'uburyo inzego z'ibanze zigira ubushobozi bwo kubasha guhangana n'ibiza. Icyo nagira ngo mvuge ni uko kugira ngo uhangane n'ibiza hari nk'ibintu nka bitatu. Icya mbere ni uko ufite amakuru ahagije mu mikoranire y'inzego, rero amakuru ajyanye n'ubumenyi bw'ikirere tugenda tuyasangira kandi agera ku nzego z'ibanze. Icya kabiri ni uko uba ufite ubushobozi bwo mu gihe ibiza ugerageza kubikumira, ariko iyo byabaye iyo byamaze kuba ukaba ufite ubushobozi bwo kuba warengera abaturage ukabavanaho ibyo biza byabere kandi ukabafasha ku buzima bwabo gukomeza ubwo bushobozi. Nk'uko mwabibonye mu minsi yatambutse buriya nta rwego rwari rufite ubushobozi bwose, ariko icyiza gihari ni uko imikoranire y'inzego igenda neza buri gihe cyose hari gikenewe abantu bashobora gufatanya. Icya gatatu ni ibijyanye n'ubumenyi, ahangaha akaba ari akazi kari gukorwa kagiye gakorwa kugira ngo mu nzego z'ibanze ndetse no ku nzego zigenewe abaturage abantu bashobora kugenda bakangurirwa bagira ubumenyi buhagije bwatubasha gukumira ibiza byaba biturutse ku mazi wenda abaye menshi cyangwa biturutse ku miyaga n'uburyo abantu babikumira bakoresha nko kuzirika ibisenge cyangwa se no kugenda dusibura inzira z'amazi no gucukura imirwanyasuri n'ibindi byo bifata amazi haba hafi y'amago ndetse no ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi. Ibyo byose rero birakorwa kandi akazi gahoraho tugenda tunahuza no kwikirege gihagaze. Hari ikindi avuze ngira ngo cyanagarutsweho na niyo nkuru Maurice ndetse na Cyril kijyanye n'uburyo bwo gufatanya n'abaturage ngira ngo twakomeje gutandukanya ibintu bibiri kijyanye no na expropriation cyangwa se kwimura abantu mu nyungu rusange n'ibijyanye na evacuation cyangwa se kwimura abaturage kugira ngo tubatabare. Iyo ubundi umuntu yimuwe hareba agaciro k'imitungo ufite, hari n'igihe ushobora gusanga umuntu afite agaciro k'umutungo yari afite ahantu harimo hasi cyane ku buryo ukageranyije ni na nicyo yabakeneye kugira ngo abashe kubaho neza bigoye ko wamubonera icumbi riciritse bishoboka ryanye na gaciro ngira ngo niho hareta igira ngo kigashyiramo nayo ubushobozi bwayo kugira ngo afite umutungo ufite agaciro kari hasi ariko ngo n'icumbi rifite iby'ibanze mu gihe rero cyo kwimura abantu mu buryo nk'ubu ngubu nabo turafatanya ngira ngo icyo babazaga nibyo tureba ingano y'umuryango ariko nanone nk'uko tubizi miture buriya hari ibintu bitandukanye bihuza kubifite icumbi bifite iby'ibanze ariko nanone rero ukareba n'uburyo umuryango ungana ariko nanone mu buryo bunyine bw'ibishoboka kuko igihugu cyacu gifite amikoro nayo atari menshi cyane ariko abantu bageza kureba uburyo umuturage aba ahantu heza ni ukuvuga rero ngo ingano y'umuryango nayo iri mu bigena ingano y'inzu umuturage abona kandi uko twagiye tubona feedback mu baturage byagiye bituma abantu bagenda banoza uburyo imyubakire igenda ariko ikiza ni uko abantu bagiye batuzwa batujwe muri ubu buryo turi kuvuga nta kibazo bigeze bajya ku bijyanye n'ubuzima bwabo nta kibazo kibiza bongeye guhura nacyo icyo nicyo twakomeza gushyiramo imbaraga none tugenda tunoza n'ibyo abaturage bagaragaza ko byaba bitagenda neza.
Ndabona Ernest ugira yohereje ikibazo cyanditse ariko reka tubanze tujye kwa Idrissa Bakungu ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze musambo
gerageza wegereze egera telefone ugerageze no kuzamura ijwi ntabwo wumvikana neza
yego
aho ngaho
yakoze cyane neza kuvuga cyane ndaje kubatumira kubatumiza mwadukumiye ibyo byitse cyane kakira kimara gahunda bakora nyine yo kwimura abantu nyine ahantu batumiwe aba nisabira abaturage bose ko bajya bagura ahantu hemewe ariko kujya kugura mu misozi ahantu bakemewe ni kuvuga ngo n'ibijyane hemewe wajya no kubaka uciye mu nzira nziza na leta nayo ikugira inama yo kujya kugura ahantu hemewe noneho ugashaka n'ibyangombwa ku nyubako nyine yashyizeho ngaho kugira ngo tubagure ikaba nisabira leta ngo kumbona igihugu cyacu hose ari imisozi izo neza ubundi kuba zasengeye ahantu hose kubera ngo iyo basengeye umuturage nyine yabaho nabi nyine kugira wongere ufunde ubuzima wongere wubake ahandi wari ufite biragorana cyane urebye ubu ngubu abaturage bose bo basengeye mu minsi yashize hano Kigali nyine bagiye babaye ibihumbi mirongo itatu n'ahantu wabijyana kandi noneho ukabona ngo kabona ka kajagari akajagari karahari akajagari nikabura kubera impamvu katabura ni uko iterambere ntarihaba iterambere rigahari ibibazo biravuka.
Idrissa, ndumva umutumirwa yabaye nk'usobanura kuri iyo ngingo avuga ko hari itandukaniro hagati yo kwimura umuntu ukoresha ibyo ngibyo uvuga byo guca akajagari agahabwa ingurane ariko hari no kumuhungisha ibiza. Ngira ngo igitekerezo cyaba ahubwo ndabona gishaka gusa n'icya Ernest Tugira wanditse arakaye cyane avuga ati aho leta ishaka hose izasenye kuko nta hatagera imvura kandi turi ku musozi kandi yariduka rera wizabona bikwiriye izasenye pe urumva niba sebe yitwara Rubavu kandi ubibona ko impeshyi yageze ugahita usenya nge ndumva nabagira inama yo kujya bitabira gusenya buruko imvura yenda kugwa bapfa kuba aho basenya bo batahatuye. Bwana dusenge yumva iyo ni imvugo irimo burakari bwinshi kandi arasa n'uvuga ati ese ko muvuga ko mushingira ku nyigo yakozwe n'abahanga mwashingiye kuri ibyo bigo bibiri arasa n'ubaza ati ese muri iyi myaka yose 76 ishize kuki bitagaragaye mbere ubuhanga bwabo twabwizera dute ku buryo naho tubatwaraho hatazagera ibiza ko ari ibiza ko bigera ahashoboka hose igihe kitazwi mu buryo butazwi.
Murakoze ngira ngo twavuze ko ibyemezo bifatwa hano mu gihugu bishingira ku bushakashatsi ya nkuko mubyibuka mu ntumera za 2019 habaye imyuzure tari mike mu mujyi wa Kigali miranga ababyibuka murabyibuka ariko nyuma yo kwafatiwe ingamba zo kugira ngo inkombe z'imisozi n'ibishanga zivanwemo amazu bityo amazi aturuka ku misozi abaje kugirana ruhukira huko n'ubundi kamere y'isi sanswe meze mwarabibonye ko vu muri imvura yo muri 2023 nta myuzure yabaye muri Kigali kugira ngo icyo nikigaragaza ko iyo ubushakashatsi butanze inama zigakurikizwa ibintu birakunda kandi bikagenda neza nanongeye gutanga urugero rwo muri Nyabihu na Gakenke naho muri 2020 habaye ikibazo kijyanye n'inkangu hanyuma abaturage bagafata n'inzego z'ibanze kugira ngo bacukure imirwanyasuri bacukure ibyo bifata amazi iyi nshuro ukabibona by'ukuri ku misozi nta nkangu zabaye ngo zitane abaturage nk'uko byagenze muri 2020 ibyo byose rero bitanga umurongo w'uko mu by'ukuri niba tubonye ko hari ahantu hari ikibazo noneho iki kibazo kikaba cyanatumye ubuzima bw'abaturage bubasha kubatikirira tugomba gufata ibyemezo kugira ngo ubuzima burengerwe hanyuma ariko nanone tugakomeza no gufata n'abaturage kugira ngo ingamba zikwiye zifatwe kugira ngo twibutse gusa ko ibijyanye n'uburyo ubutaka bugenda buta ubudahangarwa akenshi bigirwamo uruhare n'ibikorwa bya muntu ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye bidakurikiza inama zo gucimirwanya suri gutera ibiti bihagije gucukura ibyo by'amazi abantu batuye kugerageza gusibura inzira z'amazi ku buryo zigiye amazi agenda akagera aho yagenewe kujya ibyo byose ni ibintu biba bisaba ko abantu bafatanya kugira ngo uko ibihe bigenda bihinduka uko ikirere gihinduka imvura iba nyinshi izuba naryo riba ryinshi tugire ingamba dufata kandi ibyo nibyo dukomeza gufatanya twadushima n'uyu mwanya muba mwabaye kugira twongere twibutse abaturage baba batuye mu misozi miremire nk'aho muri Gicumbi no muri za Burengerazuba gahunda yo gutera ibiti gahunda yo gucukura imirwanyasuri ni kimwe mu bisubizo byadufasha kurushaho kubaka ubudahangarwa bw'imisozi dutuyeho gakondo zacu kugira ngo no ku bana badukomokaho bazasanga ko kuvuga ubutaka bugishoreshwa
tadijwe rya Amerika twakire Iyamuremye Alexi ikaze mu kiganiro muri sana
murakoze cyane ko mikaze ku radio y'ishyirya rya Amerika ndabashimira cyane ando
turakumva Iyamuremye nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo
ikintu wenda navuga cyo turashimira Leta y'u Rwanda kuko ikomeje kuba yakora ibintu byose byatuma ibintu by'ibiza n'ibyo bibazo by'isuri byasa nk'aho bigabanuka mu gihugu cyacu ariko njye nari mfite ikibazo ikibazo nari mfite hari abantu wenda batanga nk'amasoko ku bigo bigiye bitandukanye ugasanga wenda nk'ubu nk'urugero ndatanga nk'aho bita mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora hari ahantu bubatse ikiraro cyahuzaga akarere ka Bugesera n'akarere ka Ngoma icyo kiraro nta minsi na mikeya cyamaze kubera amazi yaragitwaye ese kugeza ubu ngubu ndashaka kubaza ese noneho hakorwa iki kugira ngo abantu nabo bashinzwe kuba barwanya ibyo biza batanga amasoko yo kuba bakora ibintu birwanya ibyo biza ariko bakabikora nabi ntibabikore neza uko bikwiye bikamara igihe gitoya bikaba byarangiye ese bo baba bafite bayafatiwe izihe ngamba cyangwa se ibyo bintu byakemuka bite ikindi ari igihe usanga n'abaturage wenda batuye ahantu mu manegeka ugasanga bari kuvuga ngo bagomba kubimura nibyo barabimura se ariko se ndibaza muri cya gihe babimuye kugira ngo badahura n'ibiza kuki ahanini ukunda gusanga bahita babashyira nk'ahantu mu midugudu ngo babe ahantu mu midugudu babashyira ahantu hamwe kandi wenda rimwe na rimwe ugasanga nk'ahantu babashyira mu midugudu inzu zabo wenda ugasanga nk'umuryango w'abantu nk'abana bane ugasanga bahaye inzu y'icyumba na saro cyangwa se ibyumba bibiri na saro ese nta kuntu bajya babaha wenda ingurane ingana n'aho bari bafite wenda nk'urugero nimba bari nko mu bice bya za Burera na za Gicumbi mu misozi miremire barangiza bagafata wenda bakatero bankingurana nko mu kandi karere ariko mu Rwanda no nubo bakiyubakira n'inzu bari bafite aho kugira ngo bajye gutugwa mu mudugudu ahantu bona hari umudugudu noneho ariko ugasanga ahantu batubye ihatu cyane bitewe naho bari bafite icyo nacyo nta kuntu bazakirebaho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Urakoze cyane yamuremye mutumirwa arakumva, reka gusubize kuri ibyo bibazo bibiri by'ingenzi wajije.
Nakoze cyane
Alex ku bitekerezo aduhaye ndetse n'ikibazo yarabajije ku bijyanye n'ibikorwa remezo ya nk'uko natangiye mbivuga. Impindagurikire y'ikirere ni ikibazo tubona, ngira ngo wenda nk'abantu bakurikira iyo urebye nk'imvura yagwaga nko mu myaka 20 ishize ukareba uburyo isigaye igwa ukareba n'igipimo bagaragaza none ukareba n'uburyo imigezi igenda yuzura, ngira ngo bigaragara ko nyine hari ibikwiye guhinduka. Twemeranyaho nawe haba mu bijyanye n'uburyo twubaka, ngira ngo urebye nk'uburyo amazu yagiye yiyongera hirya no hino mu bijyanye no guteza imbere imiturire, ukabona abaturage bubaka amazu afite amabati, ayo mabati agahuza amazi agahita agenda akajya mu muhanda ukayashyira umugezi ukuzura, bigatuma cya kiraro cyari cyarubatswe wenda bakoze ibipimo byo kuvuga ngo amazi azaba agera kuri uru rwego, ugasanga ikiraro ntabwo gihuye n'inzu zubatswe aho ngaho, cyangwa se ubatse inzu ntigeze atekereza ikiraro gihari, cyangwa ubatse ikiraro ntigeze atekereza ko hari inzu zahubakwa. Ibyo byose ni ibintu bisaba ko abantu bahindura imikorere bitewe n'imihindagurikire y'ikirere, akaba ariko kazi kari gukorwa ubu ngubu. Inzego zibishinzwe cyane inzego za minisiteri y'ibikorwa remezo n'ikigo gihugu cyo kubaka ibikorwa remezo by'imihanda, harimo iguri gukorwa yo kureba uburyo hakorwa ibiraro bikwiye ndetse n'imiferege ikwiye yajya ihangana n'uburyo amazi agenda yiyongera. Mbemeranya nawe rwose ko uretse na hariya yavugaga wenda kuri ya mugezi w'Akagera karere ka Bugesera, niba igiye kure aho kuri Nyabarongo yaba iriya hagati ya Muhanga na Ngororero, ukareba no hirya hasi hariya mu karere ka Ngororero, ubona harimo uburyo dukwiye kureba dutekereza. Byose nyine ni amasomo tuvana muri iyi mihindagurikire y'ikirere, kuko usanga ibiraro igihe byubakiwe mu gihe cy'imyaka mikeya hari ibintu bigenda bihinduka, byaba mu bijyanye n'imiturire ndetse no mu bijyanye n'ingano y'imvura igwa n'uburyo amazi agenda yiyongera. Ibyo rero bisaba ko abantu barushaho kugenda babyigiraho kandi n'ubushobozi bwo kumenya iyo ngano bugenda bwiyongera, ku buryo mu minsi iri imbere bizagenda bitungana. Ku kibazo rero yagarutseho, ngira ngo n'abandi bari bacigarutseho kijyanye n'ingurane bose najya ngo nongere nshimangire yuko mu bijyanye n'amanegeka cyane cyane mu tundi turere two mu mujyi wa Kigali, mu bijyanye n'ahantu washyiruzwa bw'abaturage mu kaga, ntabwo wafata umuntu umuvane mu karere atuyemo afite umuryango we afite amateka ye ngo umujyane ahandi hantu, nabyo twibaza ko wenda bitafasha uwo muryango. Ahubwo icyo dufataya n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'abaturage ni ukureba uburyo twarengera ubuzima bw'uwo muntu, ariko nanone tukamugumisha mu mibereho yari asanzwe abayeho, ahubwo tukamufasha ko yabona icumbi rikwiye, noneho uwo muzigo wo gushaka icumbi rikwiye ukaba tukawufatanya, ariko noneho agatangira kureba uburyo yabaho akoresheje bwa butaka mu bundi buryo, nk'uko na mugenzi wacu twagerageje kuvuga ati bashobora no kuhatera amashyamba cyangwa se bakahatera imyaka mu buryo bwo guhuza ubutaka, ariko ntabwo tumuvanaho ubutaka ngo tugiye kumuha ingurane, ahubwo tumufasha kubona igicumbi tutanamwishyuje, kugira ngo niba adafite ubushobozi tumufasha kubaka, ariko we nta kiguzi atanze wenda ashobora kuba yazana ubushobozi bw'amaboko cyangwa se ikindi yaba afite, ariko tukamufasha kubona icumbi, bityo noneho uburyo ari kuzakoresha ashaka icumbi rikwiriye akabukoresha yiteza imbere mu bundi buryo akoresha na bwa butaka bwe. Naho rero iyo umuturage yimuwe akimuga ubutaka atazabugumana, iyo amategeko arabiteganya neza mu buryo busobanutse, hari uburyo bwo kuba guha ingurane yo mu mafaranga, ariko no kuguha ingurane ikwiye yo mu bundi buryo bwo kuguha inyubako zuzuye agaciro n'iyo ngiyo, kandi byose bifite n'ibipimo, ndetse n'uwaba atabyishimiye hari inzira ziteganywa n'amategeko ku buryo tubona nta ngorane zabamo. Gusa ahubwo wenda ko ari uburyo bushya abantu twizera ko mu gihe runaka bazagenda babona ko ari byo bikwiriye, ko bigenda bituma n'ubuzima bw'umuturage burushaho gutera imbere, atabayeho buri munsi yumva ko ashobora guhitanwa umuryango, ashobora guhitanwa n'amazi cyangwa se n'inkangu, ahubwo akabasha gukora ku bikorwa by'iterambere adafite izo mpungenge.
Ngira ngo ariko hari kantu k'impungenge yamuremye yaragaragaje kuri iyo ngingo wise icumbi rikwiye, avuga ati ese amazu bubaka bavangwa aho bari batuye ayo mubafasha kubaka ko uburyo buba butahagije ntibashobora kuyubaka mu buryo bukwanjitse none ahubwo ugasanga cyakiza mwabahungishaga ahubwo murakibegereje.
Oya ntako ariko bigenda ngira ngo abaturage bavanwa bari batuye kwera impamvu za banegeka dufatanya nabo, ntago tubareka ngo babyikorere dufatanya nabo, ahubwo aho tubona bikunda kuba nahajya gatanga ingurane y'amafaranga umuntu akabita yigendera akajya kwikorera nyine gahunda ze, akaba yashaka wenda kurengera amafaranga kubaka mu buryo butatuma agira icumbi koko rifite ubudahangarwa, ariko abafatanyije na leta nk'abo turi gufatanya gusana amazu kugira ngo wenda n'abanyamakuru banyu twazashaka umwanya tukabereka tugasura abari amazu afite ubudahangarwa buhagije yahangana n'ibiza, kandi noneho abafatanyije na leta mu kubaka nabo bubaka amazu koko akwiriye ashobora kubafasha kubasha kubaka ubuzima bwabo mu gihe kirambye badafite impungenge zo kubahura n'ibiza.
Radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi naha tugisoreje ku mugambi wa Leta y'u Rwanda wo kwimura abaturage ahantu hafatwa nk'ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Dushimire umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bwana Samuel Dusengiyumva, wakoze cyane kwitabira ubutumire hano ku ijwi ry'Amerika. Ashobora kuba aducitse. Reka nshimire inshuti mwese mwari mukurikiye ikiganiro muri sanga kuri mikro hano mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya isa 12.
Baby, you too sweet, whatever. I said, be dancing to the lagwaja. I can take you to Babalaja. Ibaiba, oh baby, Ibaiba. Baby, you too sweet, whatever. I said, be dancing to the lagwaja. Oh, I can take you to Babalaja. Baby, you too sweet, whatever. I said, be dancing to the lagwaja. I can take you to Babalaja. Ibaiba, oh baby, Ibaiba. Baby, you too sweet, whatever. I take it down to do it like what I want to take it to do it. Your love is a beautiful thing. Can you the cool my temper? Love is a wonderful tender feeling. You the give me ginger. So baby, dance, dance, dance. In between your eyes, they give me life. Oh, oh. I could give the love to dance. Oh, what you say, hey, what you say, for love. Oh, baby, give me the body, but like give me love, oh. And you got your flavor, oh. Now you the touch of my shirt, oh. For your sake, we'll go touch, oh. Hey. We'll go drive around you for my boss, oh. Baby, pana, they say we like you all, I get you all, baby. Say hey, I'll go kill you, hey. I show you love, but you never see me, oh. For like you give me love, oh. Now you the catch of my shot. For your sake, I go go touch you. Hey. We go drive around me for my Porsche. Baby, pana, they say we like you all. I get you all. Baby, pana, anywhere that you go, I go follow you to go. Baby, pana, they say we like cassava. I get to be cassava. Baby, pana. My love for you, you never die, you never die. Iba iba, oh baby, iba iba. Baby, you too sweet, whatever. I take you dancing to the lagwaja. I can take you to the babalaja. Iba iba, oh baby, iba iba. Baby, you too sweet, whatever. I take you dancing to the lagwaja. I can take you to the babalaja. I want your time, want your time. You sleep, you got taking my love. Understand now I'm feeling you are my woman from show. My man, you see, in my cabin. I need to touch my shoulder. Baby, fine, I'm a mobile, I'll have you.